eɗen gondi yamde joyi wittorke mintaji sappo e joyi dandi studio kalangu kettiniɗon kibaruji moɗo e fulfilde commune Omar Hamad janganta o nani ko e majji. Mbiyani batte Allah e battu lawal ɗiɗaɓal dow potal tawago e hoore mum to enɗan paari leydi France. On nanan ko horeɓe pelle jinganoɓe ɓiɓɓe leydi Niger ndomi e ngubatu. Mbiyani caggal asaɓe ƴaɓɓiɗo ko jiidal natuno caka ɗum woni mbiye lumoɓe mawɓe ɓe maradi e ministre kawjiɗo filla lumako gam batte Allah e maɓɓol keroɗe leydi Nigeria ɗum hoorejo fedde leyɗe CDA o hoƴitake ka haala e junngo mum. Hande yewtere meɗen pindino ni haaltana ko saboto durmaji bonɗi ɗi yaade ko docteur Abou Abdourahmane loctorojo mawɗo fammininiɓe dow majju. Kori jamirtema yerno kalirannomi o e nder koye kibaruji meɗen. Orgal soogueji leydi Mali kawjiɗi fi joƴƴinal hakkillo fukkingo ɗum waɗi balɗe kono tawa durwo mango e heɓude mosola e hakkillo fukkingo nder nokkuje to ɓiɓɓe bonɓe tawale cakantaraje leydi ndi. Yeruno gomnanti leydi Mali andiniri ɗum altine ƴaɓɓiɗo ko fedde leydi France hawjiji hokkugol habaruji haali. Ɗum doni mbi'e ɓiɓɓe bonɓe hewɓe kamɓe woni ko mbara ko dima mum e heɓaka e faware joni loreji e moteje ko wula kamɓe karteje ɓiɓɓe leyɗe ko heɓa e maɓɓe yaade gineji gollitirɗi sogeji ko teta. Mbiyani durwa heɓude nangodiro lobbol caka tawaɓe e nder durwo gomɓen fu kanƴum fu e singude laabi heɓude mosola gongaji ɗi joƴƴine du ɗi gollide. Ɗum woni ko horeɓe pelle jinganoje ɓiɓɓe leydi ndomri e hawride ɗiɗaɓere dow jonde jam e potal wonde e hoore mum to enɗan paari leydi France ko hoorejo leydi meɗen Niger Mohammadou Issoufou no tawa ton. Kettine nane ko woɓɓe nder pelle jinganoje ɓiɓɓe leydi ɓe mbi Moussa Hassan.
Min miilani hawrinde enɗam no wurtinan laabi nafooji mbawɗi gollireede. Kanon no hawrindeji gaɗira fuu so tawama yimɓe no keddi no mburi e le kippitanɗe ɗe enɗan subaka Allah fuu kañum e diwtagol ngol nenne wonko heddi kasen ko hani
waɗehunde fuu ko wawi waddi naral caka yimɓe no wooɗi gam hande eɗen tawa nder rafi keƴoron hakkillo fukkingo ɓiɗɗam bonɗaku kam fuu e golle hirñere. Wala ko waɗaka du gam heɓude mosola majjum amma ni fa warde handen mosola on heɓaki. Denne min gala tammude ko goɗɗum heɓo nder hawrine de.
Min paami ni pelle pelloje ɗe enɗan no kennino ɓeyɗa wadde bonondaji no fa jokka eɓe keɓɓe naata e ley hoggoji soogeji meɗen. Caggal hawrine nde enɗan ni no hani ni ɗum heɓa lawol lobbol dow filla gollidol ngol enɗan hooreɓe leyɗe ɓe koye muɗum narra gollida fa wooɗa.
A repenser leur collaboration.
Nani mbiyen wadde jooɗa kaalen no laawol heɓirte gollide e nimɓe dow filla konuji ko woni no waɗa ley leyɗe hirnaange ɗe Afrika kanƴum e Sahel yaade e reenugol jaaye e laddeji ɗum woni koro batu tawaɗo e hoore mum ɗo nder ñame hawtaade e nimɓe joom e ande dow ballaga fedde hawjiinde jam tabita nder leydi e fedde leydi Allemagne kamɓe fedde leyɗe tuubakoɓe. Kettine Noe Miller Rolwald ɗum woni hoorejo sigila fedde leydi Allemagne wiitende GIZZFD ko wi Asuman Chine Domaji.
L'idée de cette conférence est de trouver
koro batu o ni woni min gaɗa jooɗa kaalen no min keɓirta laawol gollidiggol e himɓe fila konuji ko wonno waɗɗum enɗan ley leyɗe hirnaange afrique kañum e Sahel reenugol laddeji e jaye duuɓi sappo ara duuɓi sappo fo eɗum woƴƴito so ɗum woƴƴi tekedu kon ɗan minen himɓe Allemagne eɗum woodi ko ɗum waddoto ele filla golle hakkunde amen e himɓe ɓe min gollditto ɓen enɗan. Dabareji gongaji ni min jiɗtaɓe adama e dow fiiji ɗi enɗan min keɓadu konɗan ni dabareji ɗi yettowo faato hoorejo leydi yettowdu konɗan ndu e fedde hawjinde jonde jam tabite e nder leydi ndi enɗa mais yimɓe jo e ande gaddan kolla min ko heɓi ele jande ko waɗɗum enɗa e wiɗagol laamiɓen tawa hen yimɓe politique tawa hen e maire en minen gondi konɗan ni e wonɓe do inde remoɓe e wonɓe do inde durooɓe hawjotoɓe laddeji ɓen enɗan saabu do filla ladde e duranɗe ko rento ɗum min gominen kaldowmu.
alal ƴaɓɓingal ngal fa ley yamde go'o nyalowma noon nimɓe jogiiɓe kaɓorɗe ɓe anda ka fuu moy en noon dillidi e loore campagne leydi indi tiraɗo bako rex ɗum du waɗana ley wuro dey kuku nder département bani bangu yeruno tawaɗo nder nokku on wakkati ɗum wanno wi'i ko studio kala ngu lamɗi ɗum ɗum do ni mbiyen ɓe nimɓe dillidiɓɓe loore kani no dow motere ngardi woɗi du no ɓe ɗiɗo. Mbiyen ni Sadu Saydu ministre leydi Niger kawdiɗo filla lumako aseve ƴaɓɓiɗo no jiidal naati caka makko e lumoɓe mawɓe ɓe région maradi latiɓe ombol kerol e leydi Nigeria illu lewru uttu ɗum suuliɓe sanne. Kankoni Sadu Saydu ministre o haali e wiide ko hoorejo leydi meɗen Niger latiɗo kan woni hoorejo CDA o hoƴitake ka haala e jungo yeru no Mamed Maman o wiri ɗum.
Au début, nous avons pris la chose avec légèreté.
Arande ni min tianay gam miden mila ko boyata mosola mabbol kerol gol hebaka. Ko sakiti dum min gi'i ko leede fu tawdaade kerol e leydi Nigeria. Filla mabbol kerol gol no yewdum. Ton leydi Japon ardido leydi Niger o futti e Buhari ardido leydi Nigeria e kaldi. Ko be kaldi dum du hana do inde leydi Niger tam be kali. E kalana do inde leede CDA fu. Ga ardido leydi Niger kan ardi fedde CDA de. Yilaru waɗama caka leyɗe tati ɗen ɗum ƴewtinake fuu no filla on wonno yaara. Min durwa ndu mosola heɓu ngam komin ƴewtini min daari dow filla laabi lumaku caka leydi Niger e leydi Nigeria. Ko lewru décembre timma waɗa milliardruji lasoɗiɗi e joyi fa lasoɗiɗi e jeegom ko sottanto leydi Niger. Kaden ndu yaha wartaji yimɓe he are mum en caka leydi Nigeria e leydi Niger ɓuytiri no ɗon no saɗa
te sawa ɓiɓɓe leydi Niger hoƴoɓe are no jaara no tawda e saɗormaji kewɗi Allah e maɓɓol kerol e leydi Niger ngol. Bandimin Sadu Sanke yei yewtido e alaji mati koƴo are no yaara gattuɗo dande e wiide ko ɗum ƴewtino fondita caka leydi ɗiɗi ɗe. Kettine nane koɓe mbi.
Are amin tawaɗe dow kerol gol fuu min coƴƴittiɗe Kano min disoyi. Bonuɗe ɗen min ittiɗe min dufi. Woɓɓe min kukkiti ɗum en are mum'en. Are gon du nangama ton to doñoɓe leydi Nigeria. Komin elata ni woni min ƴewtino ɗum fondita caka leydi Niger e leydi Nigeria. Gam leyɗe gote ɗen noon himɓeje gote ɓen du noon tawa nder majje. Are amin ɗuɗal majje fuu lemunon. Are amin gondu na ko ceede mum en kela conna gam to yehu bonowa wakkati bonol majje ɓadake. Maɓɓol kerol gol ni heli lumotoɓe hewɓe. Gomnati leydi Nigeria daara ko hiɗa fuu sey haala sey himɓe acca ɗo tano laabi makko gam Nigeria sembe lumaku leyɗe Afrique.
Ton birnin konni limore e windugol imɓe e windugol himɓe konate mu en adete no woni e hoore mu illele jeɗɗire ƴaɓɓinde nde. Abdul Nasser Yahaya ardiɗo filla limgol e windugol inɗe nimɓe ɗum waɗani Asumana Arzika dimma majju.
To min gari ɗo endan to limore kañum e windugol himɓe to natta himɓe ardete ɗo endan. Min gari du min jii laamiɗo amin kandu wari ɗo endan wala fo ko waɗanayi min gollal ngal ɗon no yaaro no hanir fuu. Himɓe to konna on jii noteke no dagal ngal endan kamɓe heewi ni. Jonnon ni eɗum hey ɗum waɗa kano woni hunde fof ko laati goho muɗum fuu no woodi saɗorma seeɗa kala. Ɗum nene kay yahdu yeeso no heɓunoyte mosola. Ɓey seɗɗa heɓa warde joni nde waroyi fuu no wawi hedde. Ko woni hen neɗɗo waro law ni kañum ɓuri.
Komin mo filinge ni tawa kenana ley région Tillaberi caggal lebbi ɗiɗi ko l'école omti sukaɓe jangoɓe l'écoleji potori ɗin puɗɗay yaade jande fa hande. Yeruni no kawjiɗo filla jandeji pamari on famminiri o saɗorma du tawa kena to saroɓe maɓɓe laatiɓe saliɓe yofudeɓe ɓe gara jande. Adamu Garba nani ko wi'i Abdoulaye Bagasa do majju.
La rentrée c'est bien.
Nato lokol hikka wadiri no wudiri do der cakantaraji amin. Min gatti yilaru wada dara yilaru dudu holli ko lokol on natama nukku. Dudal janginobe ben fu no der jangirde mum illa go o lewru octobre. Seni handen cukabe ben kan en no dudal mum en fu gare ga nyele ga deji. Ibe ton ibe balla sarobe mabbe der gese mum. Dundu sabi ko nukkuje gon na ko lewru novembre ko jande fu. Amma ba joni no wodi de gare. Miɗen tawa nder yilaru ƴewtino to min gari fuu miɗen poɗa hakkillo saroɓe ardiɓe pelle hawju filla jande ko watta cukaɓe ɓen accama gara jangga.
fuɗɗani pewol dabbunde ley sahel ɗum no wakkati noon mo nyawu puufe nangoto nimɓe fuu duyaade to sukaaɓe famarɓe ɓuri. Ɗum waɗi koyɓe kaani reneede no Nafisa Boubacar, loktorojo mawɗo mo hôpital Gaya, wiiri ko Fadel Alu yewtidino e makko.
Puufe sukaaɓe faa suka on waɗa duuɓi jeƴƴi mangu muɗum hantan seɗɗa ko memirɗee fuu no nyawne suka on. Sukaaɓe no durme no ɗojja, ndennede dobbune no haani cellel maɓɓe reene. To saarooɓe maɓɓe accuɓe yaasi nder peewol e sollaare, ko fuu neɗan tan keɗeta ngom ɓooyta e ɓortaaci ɗe e acce nder suudu e keɓane ko fija. Ni tan watta e kisa mburtaaki yaasi e peewol.
Lasso e lewru ut ko duuɓi ujunaaji ɗiɗi sappo e jeenayi e studio kalangudo radioji capanɗe tati e jeetati ɗi gollidita.
Fuɗɗen sigilaaji gakkol habaruuji e rewɓe gaddanta banndiraaɓe muɓɓen rewɓe.
Talaata fuu gaɗɗa kokkol habaruuji e bellaare,
fulfulde,
hawsankoore,
jarmaare e fransiire.
Kettine e yewtere pinndinol ko studio kalangu dow laabi ɓurna lobban.
Yamne joygoo e mintaaji sappo e joyi laasara fuu no woodi batu jooɗo kaalen.
Ko rewɓe gaddanta banndiraaɓe muɗum rewɓe dow jonne duniyaaru e cellal ɓannu.
Noni e garta e yewtere meɗen pindinol ɗum woni ɗoyru e durma no nyawuji puufe noon ko nangata nimɓe hewɓe ley wakkati dabbunde o. Mbiyani OMS Fedeleɗe duniyaaru hawjinde cellal ɓiɓɓe aadamaɓe andini ko hitaande fuu durma kan nimɓe ko watta million gote ujunaaji hemre e capanɗe jeegom kan ɗum nangata fuu to mbiyen sukaaɓe ɓe jottaake duuɓi joyi. Mbiyani Diallo Mariama Kenda yehi yettude e docteur Abou Abdoul Rahman kokkuɗo no ɗum fuɗɗirta ka durma e ko saabotoɗum.
Nyaw nango buuce no torra himɓe e gala sembe, kan woni sukaaɓe famarɗe e himɓe nayeɓe. Kaano woni so in sowraama law ɗum wala torra, yorno docteur Habu Abdourahman, loktorojo ngallo Sorusi, cellal ɗon anna ñamay haaliri.
La pneumonie c'est une information donc par
nyawngu nangatama ni buuce ɓi adama nanga ɗaɗi muɗum sukka buɗɗe buuce ɗen e ndan jonka se nana jomum fuɗɗo guinan no ɗojja ɗoyru yorndu goɗon waɗa wulo wulo ɓanndu non noon gonɗa sakito jokkay no ɗojja ɗoyru wagguru wonduru e kartudi jomum heppa foofitaade sabu tan hono poofitorɗe mum ɗi annda fo uddi. Nyawngudu konna nanga mawɓe nanga sukaaɓe de sukaaɓe ɗen ɓurtorude sanne nder henndu nyawngu natto wara naade konna jomum heɓa nder kartuduji
moy ɗum ɓuri nonngude
dépend statistique.
Nder hisaabu ngaɗaaɗo kañum eko neɗɗo yetti nder loktoroje kay fof sukaaɓe ɗum ɓuri nanngude sanne sanne. Sukaaɓe ɓuray duuɓi joyi ay nayeeɓe du e ɗum nannga ɗum
fa inniraaɓe sukaaɓe ka e du umoni gacce mum
au niveau d' abord familial d' abord
to ene anndi nder wurooji no woodi peewol no woodi dukonɗan sollaare sanne noon ndu woodi nokkuuje tunnuɗe sen yimɓe no ngoni nokkuuje laatiiɗe laaɓa ley ɗon enɗen na walla kan waawi heɓeede sanne. Ɗum saabi haana himɓe jooɗo eley sollaare sono waɗa haanaɗo konno jooɗo eley jaangol tawi suddaaki hunde fof.
Éviter l'environnement qui est poussiéreux.
Nyawngu no woodi safaare.
Dieu merci en fait c'est des pathologies qui sont
yettoore Allah nyawngu enɗan no woodi safaare ya de haana acce fa ɓooya e joomum ngannde ɓooyi e sukon enɗa fuu hinonto no woƴƴito woƴƴito wadde na wallaji goɗɗi ɓiɓɓe na walla ko heginto to jooɗi e joomum nene ɗum saabi ko joomum ɗojjanno ɗoyru yorndu sey sakkito kasen ɗojjano karto kartuduji modduɗi modduɗi gon ɓanndu mum hinno no wula no huɓɓa sanne fo faali muɗum yaata no woɗiri. Ɗum saabi sene suka ɗum fuɗɗani ɗum fuu no haani ngaɗon lawla njoon loctorore so jaar loctorore ɗum ɓooyayi on keɓan jamirooje on keɓan du konnal safaare koto ko tawi ñamgu endan torra way suka o yaade yeeso
une prise en charge adéquate afin de diminuer le risque de complications qui peuvent survenir plus tard.
Ɗo wonto kibaruji meɗen fulfulde tili e elan jon kamɓe e leydi hewtina e jango to min gaddanto on goɗɗi kirten to jam hirti.